Welcome back, guys, to the Sanity Loop Podcast, manze, where we play you play from Saturday 2 to 4, manze, vibes on vibes, kabisa. Na leo niko na my boys, kabisa. Ibuji introduce, bro.
Wagwan, my name is Andrew. Jua, this is my first time on a podcast, so please. Itabaki leo meni excuse. My name is Andrew. Me and Ned go, I come from kutoka mbali, umse tumekata na yeye nyasi high school. Tumejaza magunia na mchanga. Tulikuwa kwa ile group ya watu wa Nairobi. So you know, it's good to be here today.
Karibu bro. Tatuko na mrembo leo kwenye scene. Naitwaje?
Hi, my name is Michelle. Pia mimi niseme pali tumetoana mbali na Ned. Few years tumejuana, very long time na mse wangu Ned. Hey, na niko happy kukuwa hapa.
But kuna nani ya familia pato, noto siseme nivule tawageni bila watu wetu.
Kama kawaida, Mr. Fixit is in the building. And yeah, na fraya at least Ned umeleta watu wana kujua. Sasa hapa hivi, uendele kuchoma kabisa.
So maze, today we were talking about friendship in the mid-20s. Real friends, fake friends, ubesti imekupelekaje so far? Kwa vile kila mtu tuko of age hapa. Miaka tumekuwa nayo kila kitu. So friendship imewapelekaje wase? In the mid 20s. Ama so far iko aje? Wase wamekufanya mbaya ama wanakufanya poa? Ama wewe ni wase wakubai watu boti wakubai?
Hivi ninasema bae imekuwa good journey. You definitely ndio ufikia di mid 20s unapata nangana kila mse. So like so far lakini ya semeni even peleka poa ni mpata definitely wase na baya tu mzinga wa ni buy back. Ni mpata watu wa kuomba do by the way, watu wa kuomba do kwa wengi. But nile ya sema so far even peleka fiti. Labda tusikia the guest wana sema aji.
Asa misi, I cannot complain. But friendship has been good with my mid 20 people, with myself as a mid 20 person. Friendship imekuwa sawa, I cannot complain. Kuna zile zenye we'll talk about it a little bit later. But hey, imekuwa fun.
Na mzito, tunajua tumepitia.
Ni tough. Ni tough. But naweza sema it's been a learning curve. Man, nimepatana na wasi wa crazy. kuna hii kitu nilisoma online. The work hard so that mtoi wako asiku anavuta mtoi wako na baindomo anavuta wasi wa nani. Shaji pata kwa situation kama hiyo. Shaji pata kwa situation kama hiyo. Ni tough. It's the same na leo utakuwa vujing mbaya uko na pake. Unamua leo tunachachisha. Unapata. Uta call people you think are your friends when you have but you lazy go chini
kujali
nakulianga dunda view sasa mwezo kibali Instagram live. When you mzee unaambiwa mzee jana ilikuwa mbaya. Jana ilikuwa tough ungekuwa bro. Tulikupiga lakini ulikuwa mteja lakini hakuna zilipata. So as I say, it's been interesting. Na uta meet tu wasewa interesting as time goes by.
Kwa sababu unajua friends wangu ni friends wako wengi. So hata mimi na live the same sentiments. Hizo ni vitu si upitia. Mabeste manzo wanakufanya mbaya, wanakupima.
Ni kama high school. Unakumbuka high school msali kwa kaboi wako kama unaweza fika bei ya mkate.
True.
Mkate ilikuwa inapanda bei. Kwanza yetu ilipanda bei na one bob.
Ayaya,
ilikuwa ni tough. Wasa wana kukat off. Na yo mse after 2 weeks ananga kitu.
But pide za dekuliza. Iyo one bob, mliko mnatoa pima one bob shuali. Za kubayi mkate.
Likuwa lazima mande.
Sa mkate ilikuwa how much? Mkate ilikuwa how much?
11 bob. Sa mbili 22 bob.
Wait, sijaelewa. Mkate full ama?
It was half.
Half a bread was 11
bob. And then full 22 bob.
Wow, okay. Na ni mkate na beki wa shule?
No, it was ilikuwa ile block.
Okay.
Hivyo manze.
High school.
High school. Unajua mimi ni mzee.
Najua sinjona shanga wewe.
My era.
Kwani ulikuwa high school 2000s?
Hapana.
Mkate ilikuwa 20 bob.
11 bob.
11 bob ni half and then 20 ni the full one.
No, 22 bob ni half mbili. not at, it's not at full. Unajua unasema mkate full.
Eh, the 400 grams. Eh.
Uh-huh. It's like a block.
Oh,
only 11 bob.
Okay.
And then two of them, yeah. 22 bob.
So, full bread and your 22 bob.
Eh.
Oh, kwani wewe ujui hivi tu hata mimi najua.
See, hey, mkate mkate tu ilikuwa 40 bob manze.
Hey, poleni bro. Mimi nilikuwa nasema ushago.
Enye labda ndo maana. Hey, ilikuwa tu inatolewa hapo.
Eh, hey, sijui walikuwa na ichop wapi. Ama mislofa manze. Unajua kwanza wewe ni mrembo wetu hapa. Unajua female friendship tunajua word on the street inakuanga fake.
Yeah. Ni kweli. I feel like female friendships they are better when you've known each other for a minute. Like for 5 years plus. If you haven't known each other for that long, umejuana tu juzi juzi, let's say 2 years, hizo friendships, I feel like they zinakuanga tu na shida. They are not as concrete as friendships that have been there for a longer time. You know what I'm saying?
I know what you're
saying. Kuna kuangana hizo madrama ndogo ndogo.
Sleeping with your man.
Sleeping with your man. You don't even respect each other. Mko tu uko just one big bedroom. Unajua hizo vitu. So, hey, even your minute usema, friendship ya, if it's not concrete, if it's not like a long time, trust, most of the times you don't even respect each other.
Oh no, na because hii mambo ya best yako kudozi na demu yako.
Ah, ni tough, lakini if she's for the streets, she's for the streets. Sasa tadu.
So utani blame as your friend?
Aje.
Unajua hili tukio zimefanyika in our friendship.
Wewe makosa yako ilikuwa ku steady. Sasa zanda kukasiriki aje. Lakini, kiangalia madem, there's this one girl I was dating back then. Unajua when you're dating someone and anakupigia stories of my best friend.
Mm-hmm.
And after kupigia story uko zile za you sure this is your best friend.
Mm-hmm.
Unapata hiyo feeling.
Yeah.
Lakini hata ukisema in terms of time they knew each other from high school. But angeogopa ku throw that on her name.
I want to be
Like wakiwa pamoja walikuwa mabeshte
mbaya like, mbaya
umsemlia anongea mbaya kumwona
eh lakini tu ya video kwa anambia this friend of mine
that friend nimesema kama hakuna respect hizo friendships they don't go but, too far
unajua siget poleni siget how you guys telling me kama wewe yani uta forgive nikila last night na DM yako utani forgive
Yenjura
ina depend pia
Yenjura like, wacha wacha swim kwa maji chafu
But ina depend ni demo ina gani. Pia saa zingine like the guy anaweza jua tu demo wangu kavile tu andi anasema kako for the streets ako for the streets. Unaget. So kawe mwenye unajua definitely unless uo endo dozi na echi ni ya maji hapo ndo ineza kwa ngori. But kama ni kitu wajua saa zingine maboyz wambia na bedhe mina like demo yako. Kuna asa udu that crazy shit. So unaget. So ina depend tu if she's for the streets then
just what it is. Mia will be very disappointed. Na unajuli ni vitu tumona with our friendship so far in the mid.
Yeah.
Imi unapata umetana na dem flani, unapata best yako sa endo, ndo chali ya uo dem.
Si
getting, honestly speaking, si getting your logic.
But mwona kuna shida na hiyo. Hiyo
ndo. What do you mean?
You see, what we were talking about another day. Sasa kama tseme me and you, let's say we are friends. Ama let's say me and him too, maybe tunakatiana. But me and you don't know each other for a long time. Why is it wrong for me to go for you yet I don't even know him and you two are friends?
We're
you know, why is it wrong for me to go for you?
Neda chakulika.
Hey, net for me.
Sit in a letter feeling. Zojo ubenyu muna penda ma friendship lenyu. Muna menomalize bullshit. Like how will jona utakuwaje tunade, utakuwaje chali wa demi yako. After 1 month machanana alafu I can't sit with you no vizuri tu kwa meza nikwambie bro ni ndo madam na wewe alikuwa madam wako 1 month ago
si labda boy wako pia madam anakatia pia
your type
anaweza bwana wengi kwa ile category ya your type so
labda tu umemtoa kwa ngori wewe chalia na
friend hebu chill so are you guys telling me you guys will forgive your friends
it's not even about forgiving it's just saying okay accepting
bullshit
nani ukweli mbona mkubalizo
ririza
kuna vitu zingine kile kui happen it happen whether you like it or not so wewe ukibaki hapo kwa ume catch
you know that's a you problem
imagine utabaki hapo
exactly
umekasirika the whole time
hata nikwambia I feel like ile ni vitu mnafanyanga
sasa mimi sionyangi that shit
you justify sasa
hapana si ati ni vitu si ufanya ni vitu zenye si tumezicheki unapata ni
kama tumeziona mara kadhaa
I have this friend of mine who has a thing with this chick. Sio? Lakini huyu mdem anapiganga world tour mbaya. BND déjà vu. Anachachisha, si ati kudunda ni mbaya, lakini wewe unafika ngama leo wewe kufika unanipata so unapata na huyu chali amekaa hivi anajiambia hata labda anamtumia doa anamwambia babe hata leo ununue mzinga ndio wasiwa siku
baye.
Lakini yeye ndio labda amepeleka Ned au tananulia Ned hadi mzinga na doya chali yake. Ni tough.
Ned kwa hapo anafurahi.
Mbaya, na Ned anajua. Our boyfriend. Unajua kwa station kwa hiyo. Ah, ni tough.
Nairobi mimi ama simple man. Ama simple man. Nili mabongo mungumu hizi kina Michelle wewe ndio umezoea.
Lakini if you don't go through these things, nitakupata bro. Chakupata bro, ucheki ule guna alifanya, alikuwa FBI juzi juzi, ameonyesha divenye wife yake alikuwa na
hey man, zulu wako bank.
Exactly, utapata nguvu kama gani yu, wanzi ati yu, siju yu following up on you.
Imagine, yako mbe, oche lea likuwa mekadile katraka kwa nde ya bibi yake, so alikuwa natoa receipts, zikiwa katraka location na pia di M-Pesa receipts. Anasema udema alikuwa hapa isiku na umse ni nini like what? Anapea na killer story.
Alafu una post in your chest.
Imagine. Hapana. You know unajua kitofu vile ni mwageti nyote watatu.
You know. So in total to judge.
You know what I hate the principle of mid-20. Tumenormalize a lot of bullshit. Yani not hata yeah. Na hiyo story ya even you dating, even two best yako kufanya madharau. Huyu ni best yangu wa miaka 10. Tumetoa namba hata kama bro tumetoa namba. Hapana. Usikubali hivyo. Usiogope kutoka hata mtu ulijua na
sijui. Wacha nikuulize swali moja.
Ndio. Ndio ujinga.
Ah, ni swali serious. Juu nicheko kwa situation kai hiyo. So, woke at him dem, si ndio? Alafu tuseme hiyo time ka feel vibe, u dem ndakuwa rebound, si ndio? Ukamwa acha hiyo boy take one for the team. Yeye ndio akule hiyo shida ya rebound. Unapata. Then fast forward ukati him dem. Kuna makosa?
I mean yes, ma.
Wait,
lakini I'm go tight.
But mbona in the first place ungoje best yako like apite nayo ndo huyo.
Mimi sidai kwa rebound sana, kwa rebound alafu nianze kupitisha pite emotional
damage. Lakini unajapo nikiwa normalize like inaitwaje kwenda ma backstage. Juu chali yako ashaenda hapo hivyo. Best yako.
Kwani what's the difference? Nyinyi mmesema
you. Hata mimi nasema what side is you like? What side are you on?
So hauna ex.
Huyu pia anahangaika kwa juu kuchagua.
Mimi unajua naendanga ile place nje kuna make sense. At that time I manisha did nikianza on this side minute 1 that stick up at minute
2 unaona hiyo swali Michelle
hebu mimi hata nimepotea kidogo so hebu
the situation ndio you hitting on a girl but una come ku notice dem ni kama ametoka kwa relationship okay. Na bado ako na hiyo uchungu unapata. So utaamua kujiweka hapo ati oh you want a relationship ama utachukua ukwe rebound.
Also unaambia Ned uenda.
Na boy wako anajua unadai kukati home dem lakini bado anatupa ngeli.
This is case strategy.
Take one for the team. I love you wengine. Tutakuja kama ako hill.
Not better in life. Better literally life. Unajua hapa sasa hapo kamenuka. Sasa sababu zako umepita nayo. Alafu sasa tumepita nayo after a while ndio una feel and kuna vile sasa ameweza na mfeel.
Na kani mde mtu mpo wa. Akona roho safi unajua.
Hey. Ama Michelle unaona tuna jiwe ndo kwa industry maybe wewe mwana mob wewe industry
Neza would I do that Neza fanya hivyo kweli Yeah in a way Neza
thank you for being honest
msaki kama najitetea aseme by the way back then ilikuwa hivi lakini sasa hii I'm my own man.
People make mistakes.
Exactly. Your time maybe your eyesight was not. Hauko na macho poa.
Baba, sasa hii umekuwa kidogo.
Ume ulipitia hivi optika.
So ili no friendship tena nyinyi mnapitia hizi mid 20s zenu hizi zote.
Ah lakini huyu yako boy wangu ati. Unajua anga ule mse mwenye unaweza sema aidhuru.
Now my best of my deni.
Yoni no. Kwanza if you start giving your friend money, yapo kuna makosa. True. You shouldn't give your friends money.
Kabisa.
Acha nikwambie hapana. The minute unaleta money into a friendship, mshaanza kukosana.
Sasa lakini sasa utaacha best yako kwa alalenja. Surely.
Sitamwacha but sitakuwa trust mimi sipendi kwanza kupea friends wangu pesa. Because najuanga inakujanga point. Mnaanza kukosana sijui 200, 500, small money like that. Exactly.
Yeah. Don't me agree. Jupia Kenya nilikam ku notice especially in your early 20s.
Yeah.
Unaweza kuona pia na do and all that. Alafu unangoja tu akurudishie utashindwa kikatch.
Yeah.
But when you get to your mid 20s you notice that mimi like pia mi spendi kupea like my friends money, but if I give you the money, sita expect back. I'll just give it to you and then niseme it don't sector I can reduce it an added bonus, but if it doesn't yeah, if it doesn't then it's cool.
Okay.
In that way.
Oh, mefika level you're so mature.
Yeah,
you're so comfortable with your finances.
Lakini juu nilitendwa mbaya, nilitendwa mbaya. Hadi Neda anajua story. Nilitendwa mbaya, nilikuwa napea na do back then nilikuwa pea na do. Nikani nilikuwa IMF, nilikuwa nga like eh manze napitia shida.
Ushaiko kwa situation yenye umepea mse thao. Lakini umetumia 1500 on credit. Kuitisha hii thao. Unapata?
Kivipi tebu to expound.
Kuna kuangana zile tuseme. There was one time kwanza tulikuwa event na huu goon.
Mhm.
Tumefika kwa entrance. Boy wangu akanishoniaje bro. Sunlipe. Madamu ananchot. Kaju hapa inaenda kwa ni tough. Inakuwa ni tough, unajua?
Yeah, yeah.
So nile yenye uko na a second kwa sababu nyinyi ndio mmefikiwa hapo.
Tuna
check. So hawezi anza kuambia boy wewe niaje kunishoro tukitoka mtaani huko na do. Inakuaje? Ungeniambia tukiwa huko nyuma inge make sense. Lakini sasa tuko hapa na wewe unapata.
Hapo nyuma unapata gari bande babu hivyo anajua kwa.
Haya. No mzee alikuwa celeb mbaya. Unajua kila mtu anapita niaje mzito. Niaje mzito. Niaje mzito.
Ukafika kamchezea.
Mtoka na kaka mtu nilikuwa najua.
Tukafika bezi ya mzinga. Tumefika bezi ya mzinga. Mzinga ilikuwa kama 3500. Tulikuwa sijui tunataka kubuy godons.
Godons za kumbuka eh.
Mzee John alikuwa tunafanya fundraising. Kidogo kidogo niko na Ned amepita anambia Ned. Mzee tu nijenge 2000. Nijenge taa kwa sababu ube wangu wapana nileta ngori. Mina yeka unajua unafanya mtu with good faith.
Yeah.
Unajua okay, ukitumiwa hata in the middle of the night na unajua hata ukintumia kama sinu walevi si tutanunua pombe tu ingine tukunye.
Yeah, true.
So unakuja na kana angalia. Ningeambia Ned nipe thao na kurudishia by the end of the night. Unachakinda kwa nime lose best mpua over goon mwenye alikuwa tu anataka
kutumia for the night.
Unapata. Alafu unakuja unapata by the way unajoy those saini ile Tusker Fest ilikuwa how
October Fest
ilikuwa how many years ago?
3 years ago 20.
Bado na die 2000. Lakini ile credit nimepiga nje mzai mazeni ko chini kwanza kuna time ya curfew. Nilikuwa ocha na daishada namwambia cheki sunchukulie tu bag alafu ni package kama kwa box untumie na shuttle. Nasikia tu mazee bro niko chini lakini tujalinda kusort hiyo usiku unda mbaya pale the cup. Wewe unasikia ngati unasema eh hiyo ngoma ni kali. Unapata.
Are we entitled like unachikata hiyo story ya Dunda?
Mm-hmm.
Like juu janiita Dunda. Mimi nilikutolea form last week kwa Dunda kakuchafua. Mm-hmm. Am I entitled to ukatia ujanitolea form? No, na uko form na ujanitolea form. Na last week mimi nilikuchezea pia hiyo form.
Uko form na kuna doa yangu. Aje na catch. Ungeniita tukate maji to cancel out. Tume sawa, tume rap. Ayo wana dangu.
Lakini please pena give deni lenye. Unataka ile jitenda nilikupea tao mbili. Alafu tumenita tu form 18 nilikuwa maybe around Langata.
Yep.
Nimekunywa gilbili yako alafu nakwambia bro lakini sija jitenda. Mbe si ndio yetu nakunywa.
Bele sipoa.
Ni sawa, ni sawa. Lakini usikalie na do yangu ni kama.
Kama mimi nilikupea cash. Mbona unanishikiwa tena?
Mimi si mind.
Na maybe mishendo alinunua tena hiyo.
Mimi si mind. Mimi si mind zile struggles nimepitia kupata pesa Nairobi. Hey, ni tough.
Maybe you tend to have no body. Hey, I'm gonna swallow it to you guys. I have a friend mwenye ini about birthday parties and all like
yeah.
I have a friend I mean this birthday like they normally chill like kama sasa si wanne to chill all the time normally chill all the time literally any killer weekend lazima ikwe Jonah mimi wewe Michelle na Andre.
Okay.
So ilikuwa birthday ya Michelle akuniita. So he was hollering at me and anambia, hey, manze bro, na feel manze kwa ni Michelle anitambue, makielewi, mbona kila mtu ameitwa. Mimi ndo kaitwa, yani karibu na Rubi mzima imeitwa. Hadu kengaleo back the dinner table. Ununadi watiaji wengine, unashika, hey, kwa ni nini nilidu wrong?
Yep.
Siget. So, mimi nikamwambia tu bro anzanga tu kuweka pale best yako pia amekuweka anza tu kwanza kuweka mse hivyo juu it makes sense mimi nikuweke
juu
eh nimenotu na hii friendship letu so far in the 20s and all unaweza kume place mse so high mse for him collect huyu ni mtoto tunachekanga tu naye ama sukunywa tu once in a while wewe unasema ngani boys wako na yeye kwake yoni wewe ni boys wako
yep.
Nini unaonaje about it
we okay ni tricky kwa sababu look at it this way niko na best yangu tuli too chill tu eh tukaenda sherehe akaniambia niaje si usoti bill I'll sort you out unapata but sisi wasa watatu tumependa kuchill pamoja so umse ya kufanya vinyo alikuwa anafai kufanya so mimi nikamwona nikamwambia you know what me don't like this bullshit eh na kama you can't keep your word acha gani mimi na itko my boys unaona but sasa kwa sababu mimi na yeye si mabest ule mse mwingine hizi acha kuwa best yake kwa sababu labda friendship yao ina wanasaidiana eh kwa sababu mimi nimeona umse si loyal
yeah.
Naweza kupea leo so kesho unaanza kunipatia story zingine haziko aje so uliniomba na roho safi
yeah.
But pia tena ni ile yenye unajua singejali kwa sababu ushanyonyo ntambui so kwa nini nikupatie hiyo space kwa akili yangu
ati yo ati okay
ati ati yani umse yani anaweza
like that is some type of like literally guys yeah. I really spend almost a weekend
utaifeel
lazima mse ataifeel
eh utaifeel lakini ukipatia yeah. Time
yeah.
Itaku hurt more so kwa nini upatie mse kama hiyo time
no but unajua mbona unampea time is because wewe ulikumemweka hapo juu alafu you realize that shit umta kwa meneka hapo juu that's why unaitia time because I realize unapenda umtu so much na yeye akupendi that's why unaipea time unafikiria mimi ningekuwa so hurt sisi
hapana nonanga
I would be hurt
situations kama hizo ndio unaonanga hata kwa relationships eh kuna vitu mingi sana unaacha zi slide unaona ani kibring up
oh, italeta story yep. So hata kwa friendship pia unaiacha slide
mimi ndasema mimi usually like nda catch but it was vile tu Andrea amesema sitaiacha atika for long in the sense that nda catch siku moja hata sita kushow by the mimi ndasema tu come say ameniweka hapa hivi then pia mimi nakukat off for in sure. Terms of yeah. Like vile nakupenda sana
exactly.
So at the end of the day like ukifikiria si bado ni my best yes ndakushow hivyo but ndakushow like pia wewe umefika ile level like
mimi
nilikuwa nasema ukoe na boys mwenye akitaka kwenda zipanga wewe ndio mzee unapigiwa ni aje twende zipang yep. Unapata
lakini
tunaingia 40-40 siji ai mteja
kwani kwenye for ladies tu unafanga na wale mabest yako Michelle ati wale mapainting kama ita Milan day au ndo mzee
unapanga sure.
Kama ni local hapa unaita
for sure
lazima kuwe na standard
ni ukweli lazima kuwe na standard kwa kuna watu tutapeleka Milan wana act
wana
zipang type unajua okay, example.
Yeah.
But for sure kuna venye you'll invite some people to go with them some places na wengine you would not.
So in short by the in short tunajaribu kusema kwa friendship zetu za mid 20 mtume classify what? Kuna ule mabest umetambua hii sherehe.
Ah, what are you kupatia
example?
Kwa sababu mimi na wewe tuko na this is a mutual friend. Unapata? Na unajua venye na kuangana some weird behaviors unapata so mse akikam muende naye dunda achukue kitu kwa mse utaenda naye place nyingine kwa mse mwenye yako na do mbaya si atakuaibisha na itaka ni kama una unasikanga ile ati show me your friends
I'll tell you the type of person you are
venye as much as inaweza kuwa na some truth na juu juu unaweza kuwa na best ni mwizi lakini wewe si mwizi
unajua the same thing naweza kuwa na kunyana wewe kwa estate but haimaanishi hata hiyo zipang sizienda na wewe na kuacha estate
ama wewe ni mse wangu wewe ni mse wangu si kunyonga tu KC kani mesota
yani
kai wewe ni good vibes
acha ni kueneo tu nifandishe si kufandisha
Andre na Michelle wanachoma mimi
ndasema mimi ndasema it's not necessarily a bad thing kama naweza pita zipang na sizi pita Milan labda naona Zipang, kuna msenda mwita tu bougie form Zipang. So yeye nikitaka kuenda out na yeye na mtafutia form ya Milan, haimaanishi ati skuranka ati uwezi enda like, okay, well, yes, uwezi enda Zipang, juu utaboeka. Because at the end of the day, friendship zako lazima ujue wao wasi character traits zao na how they have fun. Uwezi peleka mse wa Milan ati kibandaski ama
ati yeah,
ama muende kupiga chrome, una get. So kama like uko na uo beshte, usimforce like ati ndo asiboeke.
Kama yezi yezi kumit pali huko, adios man.
Si lazima adios.
Uneza
tuneza
ucheza
cheza kuna level tunajua.
Nilikuwa nataka kusema kwa ki Mexico mtu sema hizo muchacho hiyo bio hiyo kitu, but I get you guys, but mimi na feel it wrong. I feel it's a bit
no, let me give you an example. I have a friend before tujuane sana, kuna other friends used to hang around. And the friends used to hang around walikuwa nenda hizo clubs. Let me call them the Zipangs and Loa. Even Loa. So mimi nikiangalia umse tu every time na mwangalia nasema shit. Yani when he
Mimi si mbona mnatulizo club mauri. Ama wasiwe hiyo level.
Ah, si ati tunasema ni haya. Yani tu ni example kwa sababu you happen.
Tu mimi nasema if there's something mutual na watu across the divide. Na chill na mse leo tunaweza enda manze tunachana na tuta have fun. Kesho si lazima niende na mse kuchana. Tutaenda different place.
Yeah, but we imagine
me mbona usibebe mse kuchana? De unaenda sasa.
Acha haya, acha let me ask you a question. Ju mimi na de kuipush kuiput in a way that it shows it's not a bad thing. Let me ask you. Unaenda ngacha church? Si ndo uko na mabeshte wa church? Ama beshte wa church utawapeleka kata maji?
It depend.
Okay, kuna wale ukata maji but yani leo mje kubaliana na mimi. But what I'm saying is, hadi like wase wako wa job, like kuna vile auambiangi everything about like what you do, auambiangi everything hadi like wana follow social media.
Yeah,
but they're still your friends.
Yeah.
So you get that kuna different types of friendships. Na saa zingine actually kwenye muse mani, don't mix your friendship like what
work and friendship. Keep it separate.
Kaa kuna bishti yako wa church, mweke separate as friend na watu wako wa ingine. Juhu mse anda kuchomea, asa yu anze kushangarada ni gani.
Ama
tu uo mse tu a blend in na yoka.
Exactly. That's the word.
Vitu music ya nasikiza ni bugi genje nyi mkuku YG, hata juhi YG.
Na nyi mnasema tu amtambui mabesti
wenu. Apana,
tina wajua mipoa.
Uo meniona maranga, dunda zote mi uenda. Si mi uenda nga, iza niko reggae. Ama tu niko 18 tu siku tu ratchet mbaya.
Au unahitaji dunda zako.
Kwa sababu niliambia umse. Si nikushoto twende reggae siku moja, akaambia bro mimi siwezi enda kusikiza reggae aje.
So Ned anachukia reggae. So unaona Ned. Mbona uitwe for me reggae basi?
Imagine nikutoe kwenyu nikupeleke loft. Unalipia juu ya pesa ya bia, unalipia pia ambience na very uncomfortable seats unapata. Nimekuta hiyo alafu ukuja unasikiza reggae na hata ikubo.
Sawa. Hapo nakubaliana, ameningisha box kidogo. Sisikiangi reggae. But
unaona imebaki tumetoa real life example.
Mazee mtambue, I feel like watu watambue mabest yao vile wanasema kutambua mabest yao.
But swali ni kutambua ni nini exactly?
Hey, wewe by the net,
what's your
if you have one
kisema kisema umenitambua based on what? Juu labda nilikubaya mzinga ama nilikuta kwa sticky situation.
Hivile tumetoka tufa.
Ni sawa lakini naweza kuwa same shift. Juu wasa wangapi unawajoin mjona for a very long time. Na du mazia wakati.
True.
Napata. Wasa wengine kuanga tu. So what's for you? Unaweza sema nini naweza kufanya useme umse nimemtambua, umse sijamtambua?
Mse tu mzee akona bullshit. Mse ana
saka gani?
Cheki ulale udos na demu yangu. Vitu kama
ile story inapanga miguu.
Ile ni vitu unajua nyinyi mmenormalize. Unidharau.
But pia
kinyume na madharau vitu kama nini? Yaani in short tu au ni respect.
But Ned ndakuenda kuuliza swali moja.
Respect comes in all forms. In all forms.
True.
So umse ya kidozi na demi yako.
Kina kudozi na demi.
Wewe wezi dozi na demi yako.
Amis nilangi na mademo.
Sindi om revenge mse me tumerab.
Tumerab.
Just nilangi na mademo
wenyewe. Deep for touch.
Nilangi na mademo.
Wewe mse wa atitenda we manenda zako.
Mi.
Utateseka ila esu. Hey, utateseka
utasema. Jana
I agree. Ned sema ukweli, nilikuwa na face palm isa yote. Sikubali story bani kwa niseme kitu moja. Hakuna haja like tuchochepia wasi unaweza kwa bestie ya kila mtu. Hauwezi kwa bestie ya kila mtu.
Okay, you're right.
At the end of the day like unafaa kuwa na zile like friendships ziko intentional but pia ziko intentional in a way that you know for everyone. Siwezi force Ned huku ya bestie yangu ati hadi like tunapigia nadi usiku tunaongeleshana. Kama like sisi hao wase, sisi hao imagine. Kuna vitu zingine like tunaweza kuwa bestie na wasika mbao ama even more and all that but as long as unajua hiyo bestie yetu iko at which level. Hiyo ndo the best thing. Juu kuna msa alisema it's not a must like all your friendships ziko like really tight. Unaweza kwa also na lose friendships but hiyo bado in the end ina come kusaidia in the long run. Juu huo msa mwenye hata si bestie yako as much anaweza ku sort na job. Anaweza ku get. So it is what it is. See, last match we say, say si bestie yangu as much, acha ni mcut off. There's no need for that.
Unamweka tu in a different level.
Yeah, juu ni kama pia tuiangalie na perspective ingine, si ndio? Tuseme una date. Unajua hii Nairobi kuna watu wa shift mbaya. Mbata.
Yep.
So tuseme ati oh, unataka girlfriend alafu umejieka kwa akili oh, I'm dating to marry. You'll suffer. Kwa sababu kuna bullshit mob utawacha slide. Alafu kidogo kidogo unakuja unaanza kujiambia ningefanya hivi maybe ingekuwa different. It's the same with friendships. Unapata. Hivyo ndio venye naona. So msee akikama na vibes zenye haziwezi na kukata off tu roho safi. Unapata. Ukikampia na vibes zenye ai utati. Lakini ukijifanya tio siji oh, I can't cut you off. Siji second chances.
Na chege vile tunaongea about female friendship. Mimi naanga friendship za madem mob ni fake. Mimi
naanga
you guys mkicomment on each other's post hapo chini. Not you literally.
Yeah,
okay.
Oh, yeah,
looking
yeah,
good so. Babe lakini kwa mwanzo leo na vile alikuwa na kavibaya.
Ah, ni kweli for real. Hata mimi am a victim. I have done that. No, but it's for real. It's true. I cannot answer. Sisi sema.
But pia mimi nishikwa kwa question yenyewe. Una notice. Wewe unasema udem ni best friend yako but tukiongea na wewe on the side unaongea matope.
Yeah,
unapata IG no na mna repost photos
hadi mmepiga ma selfie fire the bodies.
Hey,
yeah ni kweli.
Alafu huko saa zingine hadi unakaa unaanza kujiambia eh nafai kwa careful na umse kwa sababu nikikata hii simu anapiga mzee mgali mwingine anamwambia venye umse. Unapata.
And mostly female friendships but kuja kuona they're not real.
But mimi naona ina depend na character kwa sababu kuna wasio wenye tu ni the good friends.
Yeah,
it just depends with your character. Kama wewe tu ni msem shady wewe ni msem shady.
Also ina depend na kenye tulikuwa tunasema before venye umeka watu. So kama umemweka hapa juu na mimi maybe mimi sijakuweka hapa juu, kuna venye I'll try to put you hapa juu, ndio tuweke tukoe hapa juu si wawili.
Exactly.
Unaelewa kenye nasema?
Yeah. Yeah.
So that's how female friendships work. Also ndio nilikuwa nasema it comes down to respect.
Mm.
If you guys don't respect each other, then that friendship is not going anywhere.
Yeah, do you mean
because girls, yeah, girls really don't respect each other. Just girls don't.
Who say text you and a best friend here, your girlfriend? Lakini huku kwingine wasaje friends unajua, lakini zile vitu anakuambia ile unajua anaweza kuwa na kutafuta further motives, labda ada ya kupiga tenda uko na supply muti unapata on and off. Labda kuna shida na boyfriend, sasa ana come for
relationship boyfriend. You're the worst thing unezafanya. You need the worst thing unezafanya.
Jadi mimi huambia ngama demu wengi usiwahi piga story. Okay, unaweza sema stories za unaweza piga story na bestie yako about relationship but kuna levels zingine ukifika.
Kwanza the worst is unaambia your single friend.
Exactly.
What is happening in your relationship?
Na yeye ameteseka Nairobi anatafuta soulmate.
All the time atakuwa anakuambia muache. Muache.
Lakini yeye pale amepiga campaign nyingine safi.
What thing unaweza fanya?
Campaign.
Don't trust your friends with your boyfriends.
So pia mna pay friendship mazemsi. Kuna pia mna kuna double standard. Unasema a mind watu waki smash your exes and something ama your friends smashing lakini tena mnasema pia
najua ina come with experience
lakini ni ex ni ex
kwa mabibi wenyu na mabwana
experience ni ex wangu
atukuzaliwa kwa tutoka kwa tumbo moja si tuliachana. If it's your time, shine.
But why am shine I not laughing just because your relationship
is work? Labda you're the labda your soulmate wake. Alafu tunakuja hapa. At you you're dating.
No one is soulmate, man. Exactly. Friend huyo mtu.
So would you respect our friendship nikuja na your ex hapa kwa meza niko bebro hata situkula hata nyama. Nimekaa naye hapa wewe kai dada slide na tunadoka
nyama. Mimi siwezi catch. Juu tuliachana kitambo gani?
Hata 1 year ago.
Ah, yun kitambo. Hata atosema 2 weeks ni sawa.
Sema itakuwa awkward at first but utazoea.
Eh, utajua sasa ndadu.
Mimi lakini nasema siwezi chill na ex wangu. Weka uko na ex wangu, chillini huko nje.
But usikamku
chill. Not chill.
Why? Mimi
ndakuwa poa. The thing is nilimwacha. Mbona niendelee kumuona
friend? Si ni friend, sasa mimi nilitaja mimi yangu.
Wewe kwani nikuulize? Kwani mko joined but mko joined to the hip?
Hapana.
Alafu si unaweza mwache ukuje tu chill naye.
Ah, mimi siwezi mind. Tutapiga tu story. Ambia by the way bro, kwanza tukidate alikuanga hivi, ameacha. Alikuanga na ujinga fulani. Unasema eh ashe kupikia, eh alikuwa anajua kupika kwingine tamu mbaya. Unajua naweza kupatia tips ukiwa na mashida na kuambia you can do this. Tunasaidiana.
Hizo ni vitu mnaweza avoid. Hizo ni vitu mnaweza avoid, okay.
But ina depend pia na level ya maturity kwa sababu okay, kukua, unajua pia uneza kuwa mabishte na ma-ex wako. Lakini yao uneza kuwa kwa position enye ya wezi handle vitu unafanya on the side.
Yeah.
Una get? Mm. So, aneza kuwa nasema, oh, we are friends, nini nini. Lakini ya kikuona, oh, mekama na ya mini, mekama na mdemu ingine. Mm. Anangali o mdemu na macho zingine mbaya sana.
True, true, baite, yeah.
Unapata. But, ex ni mtu mliachana. So, kuna reason kwa nini mliachana.
Kwa nini mliachana. Yeah.
Mnaweza kuwa pia tu friends. Unajua akitaka sugar to lean on. Things like
ride
that.
On.
Hey.
Wow. Hey.
Kuna mdema alisema ati when I'm riding dick, I don't ask ati who's this dick for because I know I'm renting.
I saw that thing.
Unapata? Inaweza kuwa the same. Leo tu ni tani yako, kesho kutakuwa na mse mwingine na atakuwa the love of her life. Na utakuwa tu naambia my ex is crazy. Utati.
True. But mimi nasema pia when it comes to friendships, wasay like as you continue growing, you should also love yourself because once unajipenda, hautakuwa unasikia busy ati ile senyo unatendwa na mabishte zako. Utakuwa tu unakaa solo.
Utakuwa tu hivyo, si ndio?
Eh, unakaa tu solo unasema, "Ah, let me just have fun by myself."
Yeah.
And then like you can let a lot of shit slide if you love yourself.
Also, you'll come to realize that you don't have to have 20 friends.
Yep.
You don't need to have 20 friends to feel like you have friends. You could have 2 friends. Na all 2 friends ndio wana come through for you, ndio unaambia all your secrets. With time una come to realize friendship pia iko a bit overrated.
Hey, na leo mmetoa maoni.
Lakini pia tena mimi usema kama if friendship ina take a lot of my time na haini jengi.
Lazima mjengane ni ukweli.
Adios.
So guys, tell us what you think manze. This is the Sanity Loop podcast manze. Mwana maoni zimekuwa moto moto hapa manze. Na Chege manze anaweza kupata wapi before tumalize?
Chege Michelle Instagram, Twitter, kila kitu Chege
na,
Michelle.
Na wewe mtafika ama watu watupata wapi?
Sanity Loop.
New week, new vibes, new grind. Wagwan.